wetu hatimaye leo wamefunga ndoa, hatimaye leo wamefunga pingu za maisha.
Alitulia sana kumchagua.